Ohlelo lethu ledlule ezomndeni. Sasinqamulela izinto ezu-12. Edinga yonke intombazane encane zeyifinyelele ohambeni lwayo lokuba ngowesifazane okhulile, ukuzizwa ephephile enokuthula kumphefumulo. Sizoqhubeka ke namhlanje ngalolu luhla, kulolu hlelo lezomndeni. Ungabusasuki. Ezomndeni uhlelo lwezeluleko eyiphathekayo ngabaka focus on the family. Umbuzo asiqale ngawo kokudlule wawuqhamuke kumama owayebuze wathi, yikuphi engakwenza nginomnyeni wami ukukhulisa ingane yethu yentombazane ibe ngowesifazane uNkulunkulu afuna ibe nguyena? Kulomphakathi ogwegile ngobulili sihlala njalo sikhathazekile ukuba ibugcine ubufazane bayo sikhathi sinye ibe futhi ikhula ibe ngoqinile nomuntu omdala onelisekile. Ikuphi enikuphakamisayo? Ekuqaleni sasho izinto ezintathu kuphela okumele yonke intombazane eyidingayo ukuba inqobe uhambo lwayo lokuba ngowesifazane okhulile. Kwakuyilezi: ukuqiniseka ngobuwena ngokwakho, ukugqama emehleni oyedwa wesilisa, okwesithathu ukuzizwa usondeziwe, intimacy. Sesiyaqhubeka ke. Okwesine, ngomphakathi, community. Phezu kwesidingo sayo sokuzizwa iseduze nabantu, intombazane ekhulayo ifuna ukuthola indawo yayo kwi-group kumbe iqeqeba, ifunda ukuhlukanisa nokulawula umehluko kwekufunayo kunye neidingo zayo njengomuntu oyiyona, kanjalo nalokho ekufunayo ikunye neidingo zayo njengengxenye yomphakathi wayo kumbe abangani bayo. Okulandelayo ukuba nobumama. Ingqondo wesifazane yakhiwe ngobuchule obujulile bokuba ngumama, okubandakanya ukuvikela nokukhulisa. Kusukela isencane, ukwakheka kwengqondo yayo iyaxhumeka ezimweni ezifuna lomunxa womama, ongaba ngisho kunakekela imfuyo mangabe isebungozini, noma ngisho unodoli imbala osukunganakiwe kuyezwela kuyona njengengane yentombazana. Ingakho noma uyibona lahle phansi yawuzwela ugone. Lokhu kuyazenzekalela entombazaneni futhi idinga ukutshela ukuthi amanye amandla ayo lawa amakhulu ewanikwe uNkulunkulu ukuba nomuzwa wobumama. Intombazane iphinde idinge ukuze themba ngokubukeka kwayo kahle. Yonke intombazane ifuna ukuba ngenhle kunawo wonke. Lokho kusilona ize nje elisamfashini. Kunalokho abesifana abazethembayo nabanempilo baqonda ukuthi banamandla amakhulu ekubukekeni kahle kwabo ngokomzimba. Lokhu kungaba ligolide entombazaneni yakho, nokho ngaphansi kombandela wokuthi qonda ukuthi amandla ayifa awalele ebuhleni bayo, nokuthi amandla empela wesifazane alele kokucashile kwengaphakathi layo. Okulandelayo ukubukeka ngesizotha. Abesifazane namantombazane kuzo zonke izukulwane banemuzwa otshalwe ngaphakathi wobuhle bokugqoka kahle, futhi bayaqonda ukuthi enye imayini yabo lena edinga ukuba inakekelwe. Yenza konke ongakwenza ukumkhuthaza kulokhu. Nakuba ukumbatha ngesizotha esibukekayo kuyehlukana-ke ngokutolika kwabantu abahlukene, kodwa nakuphi la intombazane oyithola khona kunento eyodwa emile kuyona. Ukubuka ngesizotha kuhlala kungeke ngaphandle indlela olimbathise ngayo nokukusopha ukuligqokisa kahle ngaphandle lakho. Esinye isidingo, unakekelo. Amadoda nabafana bafuna ukuba nomthelela, impact, ezimweni. Amantombazane nabesifazane bafuna ukuba nomthelela, impact, kubantu. Nakhona lana futhi ingqondo wesifazane ithungeke ngendlela yokuthi ibe nqala ekulangazeleleni ukunakekela ngayindlela zonke. Siyaqhubeka. Imizwa yenhliziyo ngesinye futhi seyidinga. Lesi sidingo sisondelene kakhulu nobumama nokuletha unakekelo. Yiso lesi sokuba nomuzwa osheshayo wenhliziyo owakheke ngokwengqondo kowesifazane okuthi akwehliwe kowesilisa, olulwene ekufundeni imizwa yabanye nokubuke ngokwamehlo nokunyakaza komzimba kwabanye. Amantombazana besifazane badinga ukukhuluma nokulambela ukuxhumana okushiwo ngamagama. Banqala ekusebenziseni amagama kunamadoda. Ngokuhlaziyeka, inkulumo kwindikimba yengqondo wesifazane inkulu ngokuqhelana kowesilisa cisho ngo-1/3. Esinye isidingo uqinisekiswa, affirmation. Ngoba ukukhuluma kusemqoka kubona, amantombazane adinga ukwazi ukuthi anelungelo lokukhuluma nokulalelwa. Njengomzali wentombazane, udinga ukuhlela ukuba niyilalele nokuqinisekisa ekwazini kwayo ukuthi inemicabango emihle. Emihle impela ukuba keninikeze ithuba niyilalele ezikhathini ezithile. Okugcina, intombazane idinga ukuphepha. Owesifazane unesidingo esikhulu sokuzizwe phephile enakekelwe. Lokhu kuncike kwisakheko sakhe owesifazane emzimbeni ukuthi uhlale emukela, evikela, egubuzela, covering. Ngakho owesifazane onempilo ovikela nayo naye futhi ufuna ukuthi avikelwe futhi. Loluhla alakhwele ukuba mhlambe lukubhore empeleni. Njengoba sesike sachaza wena nowakwakho ningaqhamba namava asemqoka angowesifazane angena khaxa ngokwemvelo inkambo kuye noqobo lobuyena personality intombazaneni. Uma kukuthi ngathanda ukuthola le ncwadi ethi Secure Daughters Confident Sons, sicela ungene ku safamily.co.za ukwazi ukuthi uyithenge online. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yiFocus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo. Sisihlabelisa phambili umndeni.